sax on.
Oh my god. Oh! Let's listen to this in this. Keep holding it. Inyawo zami engaphefumula zinampumulo ngisebenzisa omunye umzila nayinkulumo ngisho queen abaholi imali yeqola ama-virgin kwayiwona aseholi imali yenkomo umthombo othembekile umbombe engubhekile isilonde esigumbekile ikhonde elidubulekile ewe ngesixhosa nangenyani inini elinokho emnyango ngenani ngeke kwenze ukuthwensa la ngaphandle kwami uphiko lofezela umbiko yovezela umlilo yokhwezela impilo yeyikhwezela ngey'tshalo zami ngithayimile nasekhanda ngigamile makubanda nginyanyile mawuthanda ngigqabile eyami ingane inomkhuba okuthanda imali amaminisketi nasebusuku ingalale eyami ingenelwe inyembezi kakhwini ngathi sebenze emanzini umageze epayipini kodwa kuyafana abazali ingane ingane abazali phezu kwepovati ayidlali nemovati ayihlali anginakhomenti le eyeni idebate nithubani oneskill es up to date ngicela ngisubmithele sona nansi due date hayi fake it le isindo umboko wayo uma kungenjalo bokwazi unqumo lwayo we use umsoja la ikabulawayo ngithe anginakhomenti le eyeni idebate indikimba mayineskill es up to date ngicela ngisubmithele sona nansi due date hayi fake it le isindo umboko wayo uma kungenjalo bokwazi unqumo lwayo we uzinsotsha la ikabulawayo umakhe abamninjile uthutheleni makhwapheni abambhangile kushuthekeni manje akusekho ukushaya indiva bamtholele elidiva ubefonela ummeli ngizwa uthi akasashumayeli ngemizwa makukhona okungenziwe ngizobika nicela nihleli phansi mani ngizonika sengiyiphansi vele aningiyekeni vomakasi vomashundu vomkondoreni nginamathele phansi plus angivayi novef uyazi maspeti hanso stri osupa touch bathe button down indikimbe ephoqile imbathi igawuni nekofifa ekhande ophathi igani anginakhethi nemvula ngizothingani kwimakhethi mangidlula ngizothengani ngisa ngeli evil if sengikhathela amaphantsha inhludo even if ngidrophushito nganuku underground iphansi ngesidinde esingasuka okubalulekile okwamanje olalelile akunakekile khona okwile ama-battle cats nale beef ebolile inkwari ebahlanyisayo utswala abamphambanisayo waya wangabesayo umsangane umsanganisayo isiphambane esibahlanganisayo cela ungithengela uphaya mina ngikhonzela umkhaya ngithoma ngamasendle ngisanda kwathenga ngizowenza isneaker bese ngi-eda nangeswega kulahleka kwayindane bethi bayangiphathela abafana nomhlabathi ngizobanyathela nginxanxe nesuper glue ngokunamathela nginjalo nginanesunzi emehlweni mina upresident nenkunzi sisemthethweni anginakhomenti le eyeni idebate nithubane neskill es up to date cela ngisubmithele sona nansi due date hayi fake le isindo umboko wayo uma kungenjalo bokwazi unqumo lwayo we use umsoja la ikabulawayo ngithe anginakhomenti le eyeni idebate indikimba maneskill es up to date cela ngisubmithele sona nansi due date hayi fake le isindo umboko wayo uma kungenjalo bokwazi unqumo lwayo we use umsoja la ikabulawayo
hayi futhi ungasho noma yini nge-track yabo kodwa yona ipholile ngishesa ngomoya.